chasing you everywhere you go. You're like the sunset, chasing you everywhere my heart goes. Yeah, 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 yeah. Your bumani ni sukari, vile inaniosha ka tsunami. Tako kali, figa hatari, living vida loka bila worry. Kuja ni kupatie za ndani, matunda matunda kitandani. Tena unilambishe asali, hatulali, hatujali. Na uma, na uma, na uma, na nyuma, na nyuma, na nyuma. Kwa moto nimesunda chuma, baridi, ijuma. Kadunga, 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 inda inatangwa kujituma. Simba ameguruma. Oh, love it how you jinjani, Kenya to Malawi. Niko nawe unami, I'm taking you nyumbani. Love it how you jinjani, Lagos to Kigali. Niko nawe unami, chasing your punani. Premium, delicious, umepikwa na experience. Bad and bougie, bad and boozy. Secret ingredients. My life is never serious. Niliangukia comedian. She knows me well, I can tell. My encyclopedia. Mapenzi ya vishasha, tukikula kishasha. Oh mama, ukipita mashallah, unaniacha na tamaa. Love is what you make me feel. And when we get together, love it how you ginger me. Cairo hadi Jozi, niko nawe unami. Njoo twende nyumbani. Love it how you ginger me. Accra to Somali, niko nawe.